Abawuliriza baffe abalungi nate tugamba nti mwasuzeeyo mutyanno. Omunazaala Yesu Kristo Yesu abakuumi atya kansuubire nno abatukuumidde bulungi. Amakya malungi wanoonyini wetuli. Katonda tuwadde olunaku olungi era twebaza Katonda ku amakya amalungi aga leero. Mpozi nate nga bulijjo tujjano ku makya tukowole Mukama, tujjano ku makya tumusinze, tujjano ku makya tumunoonye kubanga agamba tumunoonye obutakoowa. N'amakya gano aga leero agera tuzze tunoonye Katonda. Mpozi nga amannya gange bampita Ted Naziwa nga bulijjo ng'ate mu studio sirimu nzekka wabula ndimu.
Ni Steven Kapere, Kura Youth for Church Missions International. Mwasibye mutya mikwano gyaffe, bwakedde mwasuze mutya, bigenda bitya? Abakozi mwenna abakedde okukola mwebale kola, ne Katonda kabatuwere nnyo omukisa. Nfakti katulangirire esaala ey'okusimbibwa mu bulamu bwammwe. Leka Katonda abasimbe, mu luzungu bakiyita establishment. May God establish you in whatever you are doing, wherever you are. Buli wamu woli. Tusabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, amakya ag'olunaku olwaleero. Leka Katonda akusimbe, akusimbe, kibayita okusimbibwa, nga tosobola kunyenyezebwa, nga tosobola kutiisibwa, nga tosobola kujibwawo, ng'osasula olunaku olwaleero. Katonda akusimbe. May God fully establish you this morning, this afternoon, this night. May God establish you in Jesus' name. Leka Katonda akunyweze, leka Katonda akusimbe, leka Katonda akusimbe, era Katonda akusimbe mu position iyo mulinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mikwano gyaffe mwena abatuwuliriza UK, mikwano gyaffe mwena abatuwuliriza mu US, baganda baffe abali Germany, mikwano gyaffe abali Denmark, mikwano gyaffe abali mu UAE, abali e Buwalabu, baganda baffe abali mu Asia, mwena tubasabidde ka Katonda abasimbe mbifo byammwe, ababadde banyenyezebwa, abadde bagobebwa, abadde bagwamu amaanyi. Enkya y'olwaleero tusabe saala Katonda kakusimbe mu linnya erya Yesu. Mwabadde n'emitima egibadde gijugumira, Katonda kabakwasizeeko mu linnya erya Yesu. Katonda kabanyweze maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda kabawa amaanyi okuwangula mu linnya erya Yesu. Bayibuli egamba tetuweereddwa mwoyo wa kutya, naye tuweebwa omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okuwaguza, omwoyo w'empisa, omwoyo w'okwefuga, omwoyo w'amaanyi, omwoyo w'okukkiriza. Tumusaba okugwa ku bulamu bw'omu linnya erya Yesu Kristo, maana akutonda omulamu. Tugenda kulemererwa, yesaala yaffe gyetulangidde era gye tusimba bulamu bwe toli waakulemererwa. Tugenda kubeera mutu, tugenda kubeera mu kira, wabula ogenda kubeera mutwe. Essaala yaffe gamba tikusimbirwe mu linnya erya Yesu. Eri byonna ebyakulema, eri byonna ebadde bikujooga, eri byonna ebadde byakwata, eri byonna ebadde bikulemesa, eri byonna ebadde bikulemesa, eri byonna ebadde bikukaabya, ebyo ebibadde byagaana okuvaawo, Katonda kabiggyewo olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu. Era Sitaani oyo abadde yeegulumiza mu bulamu bwo, eyabadde yeegulumiza mu bufumbo bwo, emizimu gye, ba agensi be, byonna byabadde akozesa mukyala wo, byonna byabadde akozesa omwami wo, byonna byabadde akozesa bbosi wo, byonna byabadde akozesa abakozi b'okozesa. Olunaku olwaleero tubisimbula. Buli yenna eyajja n'eddogo tumusimbula mu linnya erya Yesu. Buli yenna abadde asamira n'okusamira kwe mu ngeri yonna gy'abadde asamiriramu, nga gw'osinza Katonda, nga tomanyi biki bigenda mu maaso, leka Katonda amukuwangulire mu linnya erya Yesu Kristo, maana akutonda omulamu. Tusabye essaala ey'obuwanguzi enkya y'olunaku olwaleero. Kumwe abawuliriza, n'abo b'olina kakakwate n'emikwano gyo, n'abo b'osaba nabo, n'abo b'okola nabo, teriiyo gumu agenda kulemerwa. Buli akkiriza Katonda, buli amusinza, buli akkiririza mu Katonda enkya y'olunaku olwaleero, nga gw'ataddemu obwesige, tagenda kuswazibwa, tagenda kulemesebwa. Abo bokka babadde bakulwanyisa enkya y'olunaku olwaleero be bagenda okulemererwa, be bagenda okunafuyizibwa, be bamalibwamu amaanyi olunaku olwaleero, be basemba mu linnya erya Yesu. Gwe tugenda kusemba, ogenda kubeera nga waggulu buli lunaku, tukuwodde omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Tusabye Katonda okutuula mu bulamu bwo, tusabye gwe okuvaawo Katonda yayimirirewo. Katonda akuwanguzese, Katonda akuwangulire, Katonda akuyiseewo, Katonda akuwaguzese, Katonda akugabirire, Katonda akugaggawa.
kuwaze, katonda kuwo butukirivu, katonda kuwo mukisa, katonda kuwo kusechimu, katonda kuwo mpisa, katonda kuwo bukakamu. Mwini era Yesu Kristo mana kutono mlamu. Amala na stani gaba data ndi mlamu. Okwe gulumiza na okwe manya. Yena tuwi goba, ya ina mwusenye kalu. Tukocha na umulido. Mwini era Yesu Kristo mana kutono mlamu. Esule mpiane kugulwe uku mlamu mwini era Yesu. Engeri joba dolo oza, engeri joba dote samu, engeri joba doko lebitu, katisubi ongeza mu speed mwini era Yesu. Tuja waka sobo, tuja waka sobo, tuja waka sobo, abade mlamu mwini era Yesu Kristo mana kutono mlamu. Okole ngeri, okole bitu mwini ya anja uloka. Ofuna ba customers aba pia naba bakadoba ku mamuli nyeri ya Yesu ofuna emikwane emirungi emikwane jita Katonda emikwane jikuzima moyo emikwane jikuzima mubiri muli nyeri ya Yesu buli yena abadde kagasa buli yena abadde akwogera ko buli yena abadde akugeya wanakulaganga mukwano gwe nayinga eri akwogera ko bukyamu wanakulaganga mukwano gwe eri nga akugeya ababa na nfusi bonna shani byali yaleta mulavu bo oyo omukembo yali yateeka mugwe bakuletera okusirana bakuletera okuka wansi bakuletera okulwanyisa bonna tubagoba bave mulambo muli nyera Yesu Kristo mana tuno mulambo bwaba te bakuse nga tabalo kose bagende bakuvile muli nyera Yesu katonda kuwadde kisa katonda kuwe sule mpya katonda kutadde kama futa ona kulwalira gubu wanguzi te wali wone chimu chigenda kulemeza eliyo byo tanisi te bigenda kufa muli nyera Yesu Kristo mana tuno mulambo emirimo jo jina ayongera kugaziwa muli nyera Yesu baganda bafimikwano ja febanji abakolerebo na aira mwabali ebweru abatulizo na kulwalero abala kumwenga mutadeyo applications muli nyera Yesu katonda leka akole ku application zezo leka emini mejo mujifune muli nyera Yesu Kristo mana tuno mulamu leka muitewo leka muisibwewo leka bagenda okutunula mu application zezo nezirimu nga gowe ko mugezi nga gowe ko abasinga leka obere Danielo na ko lwalero leka obere Danielo lwalero bagenda okunonya abasajja abagezi leka obere Yusufu nga gwe mugezi leka bagenda okunonya abasajja ababakira abasajja abateekeddwa okubafuga abasajja abateekeddwa okuyimira mu position zezo abasajja batani beke tuweke doko okwasa office ezo nga gwe Danielo nga gwe Danielo wona ko lwalero ogenda kubera mufuzi ogenda kubera administrator ogenda kubera CEO ogenda kubera director owa company muli nyera Yesu Kristo mana afuno mulamu katonda wulirisa akole ekigambo ekijja mu bulamu muli nyera Yesu omwezi guno nga tuguna bakugwako laba tusimbi obujulizi mulamu katonda ateeka obujulizi mulamu muli nyera Yesu katonda ateeka obujulizi mulamu katonda ayimiri dokte ko bujulizi mulambu ekyo tukirangiride muli nyera Yesu Kristo mana katonda mulambu genda na maanyi ago genda na muwangu zobu genda na ekisecho genda na okuwagu zoko genda na maanyi ago muli nyera Yesu Kristo mana katonda mulambu genda na mukukirize ko lwalero tudafuizibwa gwera bose tulibwa labo oli waggulu togenda kubera wansi muli nyera Yesu Kristo mana katonda mulambu tubasabide wicked brighter tubasabide omwezi enkomero y'omwezi eri brighter tubasabide omwezi ogwa December oguli brighter tubasabide omwaka ogujja oguli brighter katonda leka akwase kwebyo byo badde tulowooza nti osobola okubifuna munaku zino ezibulayi muli nyera Yesu Kristo mana katonda omulamu ekisakya katonda leka kibeere ku bulamu bwo tusabye era tulangiridde nti omukolo gwa katonda bayibuli gweyogerako nti tegwimpawadde ogwo n'okuyinza nekutayinza kulokola leka gukulokola okuva mu bizibu by'obaddemu onaku olwaleero leka gukulokola okuva mu kweraliikirira kw'obaddemu onaku olwaleero leka gukulokola okuva mu mabanja abasinga ku mwe nga mulina amabanja nga mubanja naye nga babanja naye nga namwe mubanja leka musasule onaku olwaleero leka musasule muli nyera Yesu buli wonna wabadde banja buli bana b'obadde obanja olwaleero tusabye leka katonda abakwateko leka katonda ababuze emirembe leka katonda aleme kubebasa paka nga bakusasudde muli nyera Yesu kagubeere ku mulimu kabere business z'olina ng'olina abantu bebawola mikwano gyo naye nga tebakuddizanga sente leka katonda ababuze otulo leka katonda ababuze emirembe paka nga bakusasudde muli nyera Yesu Kristo mana katonda omulamu tusabye okwagala kwa katonda kukola embulamu bwo webale Yesu webale mukama kubanga oyamba abaana bo oyamba mikwano gyo oyamba abaddu bo oyamba abo bwe bayita ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu gy'oli eyo nana ogamba nti
amiina era amiina
waliwo akalimba akagamba twandibadde tutya singa Kristo teyajja wakawulirako
nakayimbako
twandibadde waffe Kristo yebazibwe twandibadde tutya singa Kristo teyajja
twandi wadde wafe ya Kristo yebaziwe
twandi wadde bubi nga babo nonyi Kristo yebaziwe imba
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
twandi fudde bubi
fena bononyi Kristo yatulokola twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
sikulimba twandi wadde tutya singa Kristo teyajja
twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
twandi wadde benzi twandi wadde benzi fena bononyi Kristo yatulokola
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja imba twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
twandi fudde bubi fena bononyi
Kristo yebaziwe
mazima
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo
ulira twandi wadde banywi fena bononyi
Kristo yatulokola
aha
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
damu
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
twandi wadde balimba nyo fena bononyi Kristo yebaziwe mazima
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
damu
twandi wadde tutya singa Kristo teyajja twandi wadde wafe a Kristo yebaziwe
hey
wait
naona kubera musoso doti
hela kwa gire dobozo ya chuso doti
naona kubera levulandi na hindi
levulandi musoso musoso
pasporti yange elimu levulandi kakati akasajia kangamba nti kakati gwe levulandi waliku uguguni ya pasporti lwaki mu kanisa zamwe oba yalowooza anyway naye okimanyi obwa levulandi bagenda ne babusoma
babusomera ddala aba levulandi
naye nze bwe nali nsoma nina diguri mu ministry ne Bible University nali sisoma bwa levulandi
wali kasoma bwate bwa kisoma
kitano justin nsoma ngabe omanyi omanyi tulina obuweereza okusoma kuno okuyitibwa ngenda okusoma nga olredi nayitibwa sigamba nti nze nga kati obuzibu obuli kati mu church of Uganda tewaliiwo oba mu kikatuliki tewaliiwo yeetantala kubeera faza okujjako nga oyise mu seminaaliyo zaabwe neno mu kirevulandi sebo osooka kuyita mu kusomesebwa okwo eno mu church of Uganda naye ffe abalokola ekyenjawulo Mukama as atuyita even there is that calling that is put upon us even before going through those theological schools seminario katonda seminari. katonda nakuyita bwisi waliyo mbuliza buliranga nagamba ntinze nsasira bano bafaza abambala zikola ne balevulani nga nayita balina calling
era tebabera na calling
for us we are called even before we go through those seminarios and theological schools katonda ulira kuyiti wajasi katonda kutuma ugende okolechi
omuwereza
ulira akalimba kagama nti Yesu Bwana mpita
nangera ita
kakati Yesu bwa kuita toso kama mugamba ndi kansoke omanyi ngende ko seminari yo
elito bino
Yesu bwa kuita he anoints you bomana okulokoka Yesu lwa kuwo omulimo in fact buli muntu wenanga walokoka yona joli olende waitibwa waitibwa for a big greatest task. The Bible calls it a command. It is not a commandment. It is nti utuine chiragiro fena chetwasi ndi kubogendo kolo kugendo kubulira enjiri mu season na toli na kubera bishop kutikirwa kubera bishop kubera father kubera pastor kubera kasto vuna kasta walo kukabwoti
moteke bwako
oline chiragiro oline chiragiro oline chiragiro chikusindi kugendo kubulira enjiri Yesu Kristo yu task ya jiwa fena
Arati,
arati magama. Yesu Bwana mpita tusoke tukayimbe.
Nangena itaba Yesu Bwana mpita. Nangena itaba Yesu Bwana mpita. Nangena itaba nja kugenda nkolele mukama.
Kapuliza. Obuzibuli yao banji mumu tubuliriza kudachike na iwa chetutambula na njiri eno Yesu abayise na imu chesu sigaza Yesu ya kuita do kugendo kuyamba watula Yesu ya kuita do kugendo kubulire njiri na haka mwako wagana Yesu ya kuita dane sendezo geno muweleze wagana
na hila kaimba kaimba hila kaimba vile
na hini nukuleto kulabula Yesu ya kuita wagana wali waka sambu akaimba tukaimbe
Yesu wana mpita nangena
itawa mwe mpita uliza aya zigwa aya zigwa mwe mbana habana ne mpita Isaaca
wanji
nagano kujja nenziramu Isaaca
wanji
nagano kujja nenziramu Isaaca muvako ne mpitani
mishero
Bwempita mishero na yemi nuni muvako ne mpitani
Nshida
Bwempita shida na yena agana muvako ne mpitani
Babula
Bwempita babula na yena agana muvako ne mpitani
Bulenda
Aobo nabana tuvera na bu Na yendo uzolabi ya chiri mustoko so Katonde ulwale ila kuita gwenwe sisi gaza na uloza anti ajakuli inda Acha inaweba akapiri Acha inaweba teddy Acha inaweba wakuiso ulwale ilo bukisa Katonde kuita ulwale ilo chiringa president Museveni wakuita Enerie nsimu miraba Nge waiti duomu kulembeze
Iyo yambala na bulonji kuru Noja yo bestio
Wache haba kulembeze o baba antu haba ina kusende wa tuita Tunduka nyo kugenda Na hika tonda tuiti denia kajo naji tuba dembu lambu no buwensi Akuiso muweleze wa gana Oli mujemu Yimba alu yimba Yesu Bwana mpita
Nangena itaba Yesu Bwana mpita Nangena itaba Yesu Bwana mpita Nangena itaba Nja kugenda Nkolele mukama Nzenga bie Nja kugenda Nkolele Nja kugenda Nkolele Nja kugenda Nkolele ya mpita Nja kugenda Nkolele Nja kugenda Nkolele Nja kugenda Nkolele mukama When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere walking, I'll be somewhere walking, I'll be somewhere walking for my King. I'll be somewhere walking, I'll be somewhere walking, I'll be somewhere walking for my King.
Akati abagakali mukuita nota kola. Akati abagakali mukuita nota agenda. Izo chiba chiboko. Kati nino kankubulire toulidenga ngami yeti mustoko ni namu banji na igu mpise na agano kujanga ni nachenjaga lo kutuma nemala ni mpita babula na agana nemala ni mpita godi na agana nemala ni mpita mishendo na jana akola chitegeza godi chiboku kitegeeza nti Isaac gwe nasoose okweyita n'agaaneza zigenda kubeera kimuoko njagala kugamba nti ebyensi bituyigiriza ebyeggulu watya bwe bitambula sirias le nkubuulira bwe mpita lwaki nakuyise n'ogaana okujja lwaki nakutumye bwe ntuma tewuliriza tubadde twogera ano nga tutandika tuconnectingde mu kigambo ekya calling bangi nnyo ku mwe muyitiddwa onaku olwaleero mulinda kugenda kubisoma anti omanyi abo baabisoma nkugambye nze nafuna bachelors yange mu ministry nali nkola byonna nakola emyaka gyali ebiri lwakuba saakolera ku system ya bannayuganda nakolera ku system ya bweru ne nkola nga bwe tukola wano ng'okola degree ng'okola diploma nemaliriza coursework zonna ne nkola research byonna nemala ne nkola ne thesis jebaita TTC ne submitting ne funa qualifications naitira wagulu kubanga bible already nalinji manyi bye twasomenye bya buweleza ebidala nko bikwata ku mbera ya abantu bidalanga bya bible ne inga osomesebwa just engeri gyosobola okuweleza katonda gyosobola okuweleza abantu engeri gyosobola okutemminga mu ebyawandiikibwa you know mumbele fanako bwetyo ne ekyo si kye kyali kyandobera ekyo ekyokusoma ekyo tekyandobera kugenda kukolera katonda bwe nalokoka ne ntandika okutambulira mu mbeera ey'okunoonya ki kyensobola nange okolera katonda kubanga kavunaolokoka onaku olwaleero katonda akwetaaza okugenda naawe obeeko b'otwalira amawulire ag'obulokozi obeeko b'otwalira okujunuwa okuwajuna onaku olwaleero kakati bangi nnyo olwaleero katonda abayise ng'ateeka okulumizibwa abala muwuliriza essaawa eno nga mulina okulumizibwa eri okuyamba mulina okulumizibwa eri okubuulira ekigambo mulina okulumizibwa eri okukola obuweereza mulina okulumizibwa kwonna kwe mulina okulumizibwa ku lw'obutuukirivu mulina okulumizibwa ku lw'abantu okulaba nga balokoka naye nga temusukanga kugenda kikola ogamba nze n'atandika ntya
n'agendayo
n'agenda ntya nze n'ayogera ntya si nze mwogezi
Nabandi
muto manyo byobulokole bino ebintu bino ebyobulokole
ngomazeemu emyaka
olaba na kati n'okugamba Katonda aina rangi Bible yogera wali bwetwa byawandikibwa byogera kasanvu akatafuka mindanga bayali yali munafe Elijah bwe yali agamba nti ne Katonda acha aina ya kasanvu akakatafuka mindanga bayali olwaleero ne Katonda alinayo abantu bangi nyateka nkubuulire abantu bangi nnyo gwe mweke ekintu onaku olwaleero kyotalaba mu value mweke ekintu onaku olwaleero kyolowooza nti gw'osobola okukikola weka era bajja kulinda kubanga okwokemba kubeera kungi okwokemba kubeera kunene abantu abamu tujye nitulowooza nti no that boss or that the god or god will depend on me of course tasobola ajja kunninda no acampa ayaka
alinayo omulala gwe yesiga
njagala kugamba nti waliwo abantu bangi nnyo abali abagumiise waliyo abantu bangi nnyo abali abalindiridde okutwala position eyo gy'olimu onaku olwaleero kino leka tutwaleme ku level ey'omulimu olwaleero yensonga lwaki tubuliraana enjiri ne tubakubiriza nti togalabanja kyolina ne bw'abeera omusajja
kituufu
ne bw'abeera omusajja bw'oba ofunye Steven Kapere nga obufunye weesuneko bw'oba ofunye Teddy Nazziwa weesuneko
ddala
ekyoba okyogeza maati abantu baagala okweteeka mu butaala ekyoba okyogeza
maatiage weesunireko ddala gwe wenda blaga ali eyo asuubira aloota
lwaki
kubanga kyabbeeyi
chabei chitia
okutuwa na Teddy Nazziwa
yesu chaiwa nyeche bei abala chivata ina
ina katonda
ina katonda abala chivamu ina
ya kata atenda na itibwa nempulile dobozi nengkola hallelujah
kasinawe nawe mwino kwege nende zobu tesu tesu mida kumasajia u
o chitege de elabwe na mufuna nende okugonda
kandi uliza onda asaziza mwate mulabye ye wana wana kandi kituufu ekyo naye kinkye tugezaako kugamba nti olwaleero kyova olaba nti buli kyonna ky'ofunye buli kyonna ky'ofunye buli kintu kyonna ky'olina mu bulamu bwo n'abantu bennyini abazze mu bulamu bwo owulira ndowooza n'obulokozi buno bwe wafuna tutambule ndowooza ku bulokozi kubanga netwogera bino eby'abasajja n'abakyala mikono gyaffe abasinga wano abatuwuliriza bayinza obutabitegeera naye babitegeera kubanga bali mu mubiri bali mu mubiri
tosobola
kakati kiŋŋamba nti n'obulokozi bwennyini bwe wafuna chovola mandi tuina kwete kao tuina kulowoza anti gwe okwegamba bwe waloko kawa
era mchachi osiberawo tumoja sora kutendereza
katonda ndipendize kunze singa salokoka you know yandi bade nani mugulu buni uliriza alina nyinyi abasobola kubera omanyi katonda atweguya katonda sayinza ku nibwemba nyolonye omanyi abantu batambulira mu mbere wali wenjiri ebulirwe yekisa of course nibwemba katonda omuwendo gwe yakola naleta Kristo Yesu nafa kumusalabe Golgotha nibwe nyuno na of course sawe chiri asobola okungwa tasobola kunzekereza katonda asobola kunzekereza gwe kyogamba kyogamba tabo bonna bonna abagenze mugulu batukirivu nnyo gusoko olabe Daudi soko olabe Neguti soko olabe Peter soko olabe Paula abona mona batukirivu nnyo buli omuye nabako nakamugo twagala kugamona kulwalero bwalo kukadeni beri la dala siri ya si osege de beri la dala siri ya si ye nsonga lwaki nkugambye ntujjano ne tubulire nji ne tugamba nti buli kyofunye tokigalabanja buli kyofunye tokigalabanja gwota nabakola kola olwaliro bulokozi vambuza nyiramu vambuza nyiramu na kola olwaliro musajja golina kola kyotekeddo kola ne kugamba jakunega ilira ajakunonya aja you know aize ya neguya atali bwati nedda nyabo abakazi banji ade nekangumuni leno nekanjogere kati mberenga ni biased kubakazi njagala munchawe wa mabali yeyo naye kanjogera amazimu manyi buli jobo yogera amazimu buli jongo yogera amazimu tele naziwa buli jobo yogera amazimu abantu bafuchawa ata amazimu gakawa
yogera amazimu
amazimu gali bwegati abakazi banyi munsi
na abasajja
sagala obiteke mu uliliza sagala obiteke mu nugu na fili
kale kazi jemu ezo kazi jemu
tuangala tuangala tuvene mu Bible ndi Bible yeyogera mukama afa yale yogera kubachala beyalisa unako nentugama nubogera geno gama chitegeza abakazi webabeira enkumi etana Chitegeza masajja babeira oba meka
babeira oba tono
Osege so twagala twogera amazima nti amazima gali bwe kati ngojeko feeling abakazi bangi yensonga lwaki osanga omusajja omu ng'alina abakazi munana juzi nabadde mulaba ku TV wano haji tamatira oba kiki alonya abakazi yawasa abakazi musanvu naye nga ayagalira bamugata agateko omukazi ow'omunana
ogenda n'ogamba ekigambo nti abakazi bangi
buliriza nti abakazi bangi yensonga lwaki tudda mu byansi kati siri mu Bible omukazi lwakuba lwaki omukazi olina okwegendereza ennyo omusajja gw'okutenga wo tomuta
kituufu
buliriza waliwo abakazi b'osanga nga bakajanya n'alowooza nti ajja kwekola obusolosolo bonna omanyi bwe bayita obusolosolo obusolo solo obuntu buntu uuliriza omukazi omusajja nakagundi yechwachwanya nze kanobye ngenza obukazi sana bamugoba omusajja sana bamugoba nze kakati kangene waffe ajja kunonya abasajja abo abamu naddala abatali balokole munnange bwona agenda nono banoleka wona ava bwotingo ojjewo ekigere waliwo omulala alindiridde bwati
ayinza
nokuba abaddeyo ng'agamba nti oba omusajja ono bamumpaamu diona oba omusajja ono mufuna atya mwekyokyanya n'ogamba musajja mwannange nze musajja ono mpulira ajja kujja neguye ajja kujja ewaffe oyo ajja kujja ojja kubeera mu ddini sotandike kulingiza buli mupiira buli motoka buli ddoboozi ly'owulira liyitawo obayo yaze buli wona awulira omusajja eddoboozi erijja ewaka nga likonkona
ebintu ng'obizaayo
anti onaddayo ogenda kusangamu omukazi omulala ate nga bamuwadde obuyinza okugoba ogenda musanga nga bamuwadde obuyinza okugoba yensonga lwaki wuliriza omusajja bw'aba akuleese mu maka mugambe nti wano nze kabaani nze naawe kabaani ku ndongo nze kusigala yokyogere mu luganda nti nze najja kusigala najja kufumba tewaliwo muntu yena agenda kunsigukulula mbe ni mula nida
ayy
ayy ayy maga ntinajange chindo
na yenge ere na ito chijela ne kusaidia abami bambi eriya bachala nga ye yaje yamalako na gamba elizubye byo nambi gumide
elizubye nambi kulese ndikoko bye mhm
kangume nono mwami wange na yenge omwami bambi nga tono omuchalo myakolatia yalokoka ovanga ne kumuchala nga yalokoka nga yakiriza katonda bambi oyabera ne byakolatia nibe yeso nywabera ne byaleka na gamba nedda kati ntude bambi oyo mchala na yewo mfuna anga mwami aliye yawuliriza nga yaloko kanga yakiriza katonda geza akokola obutukirivu nawe mwishimache lagisa kulokoka lokoka kubanga abachala abalunji abachala abaombefa abachala abalokoka siba angu bakufuna
okay tuweanziza nyo bakubu kakati chije tupande tuogirako chetupande tuogirako chigamba ndi Boyi tibona ko olwaleero kubanga tuli ku calling. Tuitide mu calling. Ne tubayimira mu nakayimba bwana mpita. Olwaleero katonda bwa kuyita tewesi sigaza. Kubanga sigwe weka.
Ulira boze.
Sigwe weka. Katonda olwaleero akuyita kola chi. Kyono na ko olwaleero katonda chayogera mu bulamu. Chika tondo olwaleero chakwagaza.
Yes.
Oruna kuolwalero bwogano kuyimira mu position yo. Bwogano kuyimira to be a testimony of what God has or what God does in the lives of the people. Bwogano kuyimira okwera geri katonda. Bwogano kuyimira okubera ekyo kulabirako. Katonda ina banji bagenda kozesa.
Okuleta kitufu.
Ngeze nenonyereza wanesawe nunga ndowoza ngoyo gire bigambe ebyo nendowoza ne manya era nenchitegeera nti ekintu ekimu ekigana abantu okuduka oba to heed to the voice or to the calling of God or either their bosses or their mom or their dads or their fathers or their mothers the reasons why they fail to heed baga anokudda mubaga anokuduka nga mu makali katugeze for example mu maka omwana olusinga mama bwamuyita kuludi bwe yalinga tanaba mumanyira nnyo bwe yali tanaba mutegera nnyo bwe yali tanaba kukula in courts okukula okwekisiru mama bwe yamuyita nebwatamugamba nga nti jangu fede walingeri nagamba nti Sitivini Noga mandi Wanji mama Na asidika Na hii wamanya angati akulachi
Akuhise
So toli inda gama andi Toli inda gama andi Jangu wano Na hii kakati Bwakula angano tuka mumi yake juu waganyo la Waganya di Omanyi di Bwagamba Sitivini Bwabata kase kondi Soko jie Ngatojia Otegera kakati echo chava nga mukumanyira ebisele bisinga oluusi ne batu itanga ne bagamba sitivini ngoyinza okusirika abamu kumwona ku olwaleero katonda alinga abayita naye mulinga abalowooza nti mumwekwese sagala kugenda mu gapu oba mu position katonda wandabira sagala kugenda mu position oba mu gapu katonda we muyitabira njagala mbere eri wansi mukwekwekanza omanyi ebyekyaki sagala biyingirira nnyo omanyi bino ebyokuwaayo sagala biyingirira nnyo omanyi bino ebyokusaba sagala bigenda nnyo wala nja kutuuka awo katonda ng'ate neetaaza obutamya ku mwenga ate nga nteekeddwa okunywako sagala nze omanyi kuyingirira nnyo bintu bino byakusiiba nze omanyi kati weteeka mu gap ekujja okubeera close ne katonda kati naffe tuteekanga mu gap eyeekweka ennyo bazadde baffe omanyi agenda kutumanya emirimu bw'okomawo ku ssomero ng'olina gye weekukuma eyo ne babuuza yono Steven yagenze wa yono Steven yaluwa omuzadde n'abivaako n'atuula bwe n'afuna option kati tetwagala onaku olwaleero katonda afune option muganda wange tetwagala katonda fotuwa katonda ebirowoozo okutulekawo wuliriza fotuwa katonda ebirowoozo okutureplacinga wuliriza olwaleero ng'okyali ku mulimu ogwo gy'okolera ng'okyagwagala ekyo ekikusigazaayo wakati ekigenda okuwa bosi we ekirowoozo eky'okufuna replacement
kituufu
era njagala kugamba nti bwomanga wali yagadde kuva ku mulimu ogwo ogulekundi oguveeko twala yenna ku nga togenda ku mulimu bajja kunoonya option bajja kunoonya omuntu omulala gwe bateekawo nasse bwetyo bwe tukole eri Katonda olowooza nti weekweka Katonda walaba Adamu ndowooza bwe yamala okuwonana nalowooza nti ajja kudduka nnyo Katonda agenda amuyita Katonda agenda amunoonya na ne balowooza nti kati ndowooza mukwekweka mwe bagenda okudduka okuva eri Katonda kati nabonna ku olwaleero tetwagala odduke Katonda tetwagala bwekweke kuyitibwa kwa Katonda olwaleero Katonda mpulira era nkimanyi bulungi nti alina calling gye yateeka ku bulamu bwo n'olwaleero akyalwana kuyita ojja omuweereze ojja osavinga abalala ojja obuulire enjiri ojja oyambe oweeyo eri emirimu gino ng'egya Youth for Charity Missions International okyesisigaza mugano wange okyesisigaza nno nga n'oluusi eddoboozi aliisa mu basajja n'abakyala ba Katonda abatuula wano netula netwogera netusoma ennamba bannange ennamba yaffe eri 0732 053 408 abatuwa bamanyira
munnange wamanyira nebatola kuva ku mpeo nga tebatuwulidde ennamba
yebyo katwogera byaki ebina atukubye emiggo naye lekanjogereze kyempulira lekanjogereze kyempulira
kakati oyamba
kakati waliyo ababa batuwulirize eyo obutuukaawo ku nkomero y'okumaliriza n'agamba ha kati ha ye David ati okwogera ku nnamba y'essimu esaba seeti kati ha awalabika kati agenda kusoma nnamba y'essimu kati gwe otandike 0 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
yafe esimu enamba yafe
kati awasava senta au chasu mula kwela mika chasu mula kwela mbundi walikunda mazidi ya katona liyo majina
alina ya kasambu kagenda okulenta angatikote kagenda kulinda kajukiza
atu
ino kogera ama
biveko biveko wama tuwande tugamba nji onako uluwale ero chona katuonda chayo gira mula mumuo kubanga katuonda ama zumagari buwe gati fo otulo uo zanti katuonda tayo gira fo tugane dobozili ya katuonda uko gira katuonda ayo gira siku sente zoka of course si sente zoka katuonda ayin oyinzo kubango otambula mazima genjini oba muabali UK abali yuzo wajyo nabali nyabas obo linya wote katuonda na gamba omuntu ono ba yogera na ye oba bako chombuzo oba mugambe ti Yesu aloko oba just say a greeting enkola gana itani ogena kutamula for 2 hours or for 1 hour oba usumu kovat German ogena yuko inga oba tovuga moto kajonga oba chona chona katonda yogera banangi
na eno tukanga negori nanye tonda mubu
ba, amazima gali mwega te sima nyi katonda watewa yari ayogede mubula mubu na ya amazima njagala kugamba katonda yogeda olusi nze mbera unuulida katonda idobozi edobozi muli edobozi munda kubanga bwe tuga bolus waliwo abantu abakoze obubi abawe najja na agama katonda agambye katonda ayogedde agama ati waye mitwala asatu nedda bwe abayogedde kirungi mukama yebazibwe naye nawo omuntu oyine edobozi muli lyowulira eri edobozi lyowulira kyogamba
naulide
ekintu naulide ekintu nga kingamba oyo mwoyo wa katonda katonda tumulabira mu busatu katonda ali mumoyo ali katonda the Lord in the Father the Son and the Holy Spirit busatu katonda mwalabikira mu kitafu omwana no moyo ji kati bwamanga yitanze kuogera na dobozi lye Kristo Yesu bigambo bibi na byogera mu Bible mu ebiri kati no moyo mwenyini na ku inspiringa to think about something to speak about something to do something omoyo ya jana yogera kati oyo moyo ye katonda ewali omwoyo waliwo katonda uwo sanze Kristo Yesu ye katonda ne katonda mwene ye katonda kitaffe osigira kati omwoyo ayogera katonda yali ayogedde mu bulamu bwo mugana wange njagala owulire ne sawe na yuzo kubanga ayogera esawe no nga sitani bwayogera nge sawe no twogera ne sitani ayogera kati bwe paka ki kati wulize kati bwogera ki oyabaira sitani leka kubulire buli jumu lirona afuna negative mu bulamu bwo nga waliwo ekiwakanya waliwo edoboze tufu nenga waliwo ate edoboze cham likugama eri kuletera okunyiga, eri kuletera okusunguwala abo bejenti sebastani, oyo sitani, oyo si mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda ebibala ebyomwoyo Bible ebyogerako sanyu, mirembe, kusachimu, mpisa, bukakamu, kwagala, ndozo kiwulira. Naye ewali sitani ebikolwa ebyobubi Bible yenna ebyogerako Mbagalatia, mwemuli okunyiga, mwemuli ekiruyi, mwemuli okuyomba, mwemuli obukondo, mwemuli byonna kasola bango oli ku negative ngomanyo oyo sitani. Ngomanyo oyo sitani. So olunaku olwaliro tuogera ndi Katonda bwakuyita muganda wange tewezi sigaza kumanga olina bingi byogenda okusibwa. Katonda agenda kususula muganda wange. Katonda agenda kubula. Katonda agenda kuleka. Enzi jizo zigenda kugalwawo.
Nze Katonda yanerawira. Lwakira Katonda akolera bali. Naye nga gwe yakola teyakuyita n'ogaana. Kiringanga n'omuzadde waayita omwana nga waliwo amugondere nnyo.
Nawe Katonda yakuyita n'omwerabira.
Yabera mkwano gwe nga naye mama alabi kasosola naye ngono wamuita akola atya ahuliriza
ye wakite tuogera Bible njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunonya bebakola si
bebali ndaba
kati nno gwe beera awo oyombe nnyo lwaki asooka kuwa bali mukisa bamwagala ne sente zaabwe bamwagala n'obumwa bwabwe bamwagala n'ebirowoozo byabwe bamwagala n'ebikolwa byabwe bamwagala bamunonya gogama naye lwaki nze abali ddiya eri Katonda abali ddiya mu maaso ga Katonda bebabadde ddiya nabo eri Katonda. Katonda baali ddiya nabo bebabadde ddiya eri Katonda. Onako olwaleero njagala kugamba tolinda kugenda kusoma bintu bino olyoke naawe okole banange okugaba okujjako nga bakukulizaamu bukodo okugaba tewetaaga kugenda mu ssomero ku okugabana is part of ministry. Bye bilabe ebimu Katonda byagaba bwoba tokiina then saba Katonda akikuwe is part of the gift. In fact Paulo atulumiriza mu bw'osoma ekitabo ky'Abaluumi 12 akanyirika mukaaga ojja kusoma awo buli omu n'ekirabo kyendi bwoba okiwaweebwa ekirabo oba kugaba
kuwaaddalayes
bwekuba kuweereza bwekuba kwaniriza abantu bwekuba kuprofesayinga ebyo byonna birabo ewulira bwoba tobiyina genda osabe Katonda abikuwe. Ye Paulo yali akubiriza abantu nti Katonda mweke ekirabo kyakuwadde kikole n'amaanyi go gonna kikole n'omutima gwongo maliridde bana ebino bye twogera Bayibuli. So wano bwe tujja ne tugamba gaba tuba tukuyambako tuba tukuwadde opportunity y'okubeera blessed by God. Otegera ogwo gwe mukisa nti bwe tutakikola oluusi oyinza okusigalirayo emabega kati ensonga y'ababuuliza ensonga y'abasumba kulungania nakuyamba kukola ekyo kituufu Katonda kyakuwagaza okukola. Bwe tujja ne tugamba nti siibako ewiiki eno tuba tetwagala ogw'eddalu tuba tetwagala kulumya bwe tugamba nti kati tuli mu kusala naawe saba bwe tugamba nti buulira enjiri neiba w'oyo oyo omuntu gw'obeera naye tuba tetuzze kukunyigiriza kuteeka ku musalaba tuba tukuyamba okutuukiriza eyo kolinga eyinza okubeera mu bulamu bwo tuba tukuleese gwe tuba tukuyambako okutuukiriza okulumizibwa Katonda kwatadde mu bulamu bwo Katonda naye ayongera okusumula omukisa n'okuwa omukisa mu linnya erya Yesu. Bwe tujja ne tugamba nti Katonda bw'amala okukola genda oweerage eri ensi genda owe obujulizi tuba tetugamba ogende weerage niyo oba ogenze gulumiza Katonda ekitiibwa kimudira abantu balabe ebyo Katonda byakoze nabo bakyuke balokoke muganda wange tuba tetukaluubiriza kolingi ku bulamu bwo Katonda yakuyita kola ki kiki ekyo ky'owulira Katonda ng'akulumiriza okukola Katonda akuyiseewo obadde weesisigaziza olunaku olwaleero olwaleero Katonda abadde akuyita ng'osirise olwaleero Katonda abadde akuyita nga gwe oli mu mbeera eyo nze bya Katonda Katonda asooka mpeeyo obudde olwaleero Katonda bw'akuyita omuzadde bw'aba akuyise bosiwo bw'aba akuyise bosa abeera bosi naye nabadde ng'amba nti ekituleetedde obuzibu kale kamanyiiro akamanyiiro ako abaganda ke bagamba nti kakukwasa mu manyo g'embwa olw'okuba agimanyiira n'eryoku ekulekako ebifu babiyita biki ebifundu by'engalo anti wagimanyiira nnyo yitola baba n'abakyala ayagala embwa neyebaka nayo mu buliri linda lwenakukola ebyesobya tomalaba embwa mukwano gwennyo of course babikola ekisinzira embwa wangeri gyogitendese tetwagala tubeere nnyo primitive embwa enzungu oba baziyita nzungu bazitendeka nekumanyiira naawe n'ogimanyiira n'ogiyita n'ogituma n'erinnya nga bw'ogiyita nti teddy ngenda gulayo embwa gituume teddy
embwa gye bayita teddy Elika amanyi agada tumwa tumwa bintu
nge. Nina gula ye mwanyi ite Teddy. Anti Teddy mwagala nyo.
Teddy mbwaje baita
Teddy. Nangu wena gula ye mwanyi njagala. Oba akasolo ke njagala oba ngule pusi.
Gani guze gundi.
Ngule chi.
Kabize.
Hei akabize nga ite Teddy.
Teddy Teddy.
Ngeenda ateka tubobo choge debocho. Ngeenda nakaku asaba na wakalabide bulonji nyo. Tukasigira tugenda nakawandika ke linya
Tereza
Tere oba nere nazuwa tuligate ko tugenda kawandika ke linya
zentifude chikuru nti sende sigenda kubanga sija mukavizi waliwe bintu byo kati ngembwa embwa bere nayo ogena jifuna moche
koze tugenza yetu tya
tubade tugama nti na kakananyira kakwa sembwa
kanyo na tambulanga nawe
era ato ino
tubade tugamba nti wali waba manyire embwa ba luganda nyo embwa yajituma nerinya yajite jimu kumanya kyamanga ayagala nyo embwa nokusinga abantu just imagine wali abantu abagala embwa
waliwo wogena mu famakisa wamuga waliwo wano ya embwa batadde wa akabasketi otekemwa akasento ya embwa na atenga waliwo na walala waliwo ababana abana batalina mwafirize nola bo muntu
ngagenza atedde mu
atadde mukambwa
embwa kisolo si muntu nze ndowooza nti wandifudde nnyo ku muntu okusinga embwa
kitufu nnyo
kubanga embwa ayina Katonda naye agirabirira
kitufu
gw'oli mufuze eri embwa naye bw'obanga osobola nnyo okulabirira embwa amazima gali bwe gati ng'osobola okuliisa embwa omutwalo gwa ddoola naye nga tosobola kuguteeka mu muntu ekyo kikyamu tetugambye nti ekitonde kya Katonda oleme kifaako nnyo owulire naye bw'obanga omutima guli mu mbwa ng'oyagala nnyo embwa n'okusinga abantu Katonda bano batonze olike ekikyamu onsonyiwa okukyogera
kubanga Katonda yatuwa amaanyi eri ebisolo byonna kagamba ekisolo ekyo
kyeŋŋamba nti osonyiwa okukyogera bwentyo naye ndowooza nti nga tonnaba kufa ku mbwa wandibadde ofa ku muntu atanaba kufa
kituufu nnyo kali bannange tubenga tufayo nnyo eri egundi ya Katonda Katonda waba wakuyitidde kolerawo ate togamba nti ngenda kukola ncha togamba nti edoboozi ndiwulidde nja kukola luli edoboozi ndiwulidde kankole oba wokiwuliridde woba okolera essaawa
eyo
Katonda abeera n'ensonga lwaki akugambye ekintu ekyo
Katonda akuyise ate twogera wano ebintu ababitwala siriyasi bigenda bakolera bw'oba gwe obitwala siriyasi bigenda kukolera bw'obanga wali owuliddeko ekintu Katonda kyayogera mu bulamu bwo kakubeere kubuulira njiri please rise up now kubanga olwaleero omukisa gukuteereddwawo era gukuweereddwa bw'otaakole olituuka maaso wali olabyeyo abantu abejjusa n'omusanga ng'amakale nze Katonda yali ampisa okukola bwenti naye munnange ebiseera kati sikyayina maanyi kolera wano Katonda waakuyitira w'oteekeddwa okolera bw'aba nga waliwo omukisa ogw'ogaba w'oba ogabira waliwo omukisa ogw'okusiiba n'okusaba w'oba osabira wano w'olina okweddizaamu amaanyi kubanga waliwo akaseera akagenda okujja nga tukyasobola kusiiba naye nga okusiiba kukuwasiiba emyaka egy'emabega kwe kukuyisawo nnaku olwaleero
nina okubujulizi ku kigambo ekyo kyoyogedde ekyokukolerawo nina ewaffe ey'omukika kyewaffe gadi waffe we yafa kwegamba baatulekawo buno bujulizi sitera nnyo okubwogera baatulekawo mamange n'atambula n'agenda n'abasabanga obuyambi maama nno n'abagamba bannanga omwana yeetaaga okusoma omwana yeetaaga kino ne bagamba nti ki tetulina ssente era tetwagala ki nakumanya kiki kyendeeta ku budde obwo mu kaseera kano mukwano gwange ekiseera kyatuukanga baagala okutuwa ssente naye nga naffe tukyakola ki tukyayagala
nga
batweguya
nga bagamba nti obaga tubaweeyo kikamu mwina
nga naffe tulina tetwagala kale munnange w'owuliridde eddoboozi w'oba okola ki w'oba okolera
okay nina kye mbadde ngenda okwogera naye sigenda kyogera okay kakati waliwo omukazi kubanga bulijjo bwe tubuulira obubuuliza enjiri eno netugimaliriza nga tetubadde byakulabirako
era mukazi
waliwo omukazi abakazi ebiseera ebimu be batera okubeera n'akasunguyira be batera okubeera n'akajanja be batera okubeera n'olwo olwemannyo ati omukazi mu byawandiikibwa bayibuli emwogerako ekitabo kya Esther nti omukazi ono gwe bayita vasuuti
she was beautiful.
Nah, really beautiful.
Hmm?
Mm, Bible emu gerako.
Nena I was beautiful.
Naye
anzi wali wonebe mbanyi era abamu abawuliriza abazi mumutu nako bwoti nogamba naye omukazi yali oyo achali beautiful naye atera ne mu myaka jonga tedi yaliwo
kitufu nange mbanyi
ali beautiful abantu abali beautiful je bali bobago tomanyi je bali jangu wanu studio bobo oli uganda tambula kama angungu ono omuchala tanda makufuluma wano
ngate na makufahao wano
naika angusavili
omuoyo
kwa fansuti kuleme kukwata
ngugo mela wala mli nye ya Yesu
kumanga fansuti ndoza yatuka na manyira kabaka ya manyira kabaka kumanga Bible igama anti kabaka yatumia mchala uwe oluvanyuma kwa zirena kumusamu nga bama ze oja kubi Yesu mela yo Esther njaga la ambio gede bogezi kichitabo cha Eseza oba Esther esule soko oja kusoma story yo na kakati wali uwe kwa zi feast of what nga bole semi yengeva agabuda abantu okunywa bole semi lunji kabaka obwa kabaka evi intu katona liyari
yamu wade
mweyaya gala no kuole sezo omukazi baka baka abali baze kwa gama nga botunula kumukazi ona maso gwega koma kutunula wala
chitofu
ii naya gala abalage echengela cha Allah katona chiamua
ngawe ya uomba
munangi mbuolinga neba mfuka kamazi
oganywa
na hizi sika abulu unji
sika abulu unji
ee ulunga guba kufuka kama zinga ganyo
mbachi nedda
ulunga uli mlunji
yes
nedda bakuli imbachila la bakuli imbachila la awoma abisewe
ee na hizi nkugeresa kwa kato nkuwaba antu baya gala ba ule mwabalala
ulage chitufu echi obulu unji buo mtu wechali mbuo mkazo ono bamufuka kama tano ganyo wapi mbomukazi ono mbomukazi mulungi banaga alalika ye
kala ala
abamu gidisi kakati munange kabaka nga agenda atumia
ichembe iche
calling jifuata andikidekeri
mazimadara
he called for his wife beautiful lovely gubaita vasuti nga gana ndozo baya gata kone bigamba uze mveko na koje koje da kubanga na ye Bible yogera na igamba mbona ye kabaka bwe yali agabuleri mbona ye nga naba chala na agabula abachala
abachala bambi
hi ali mpositioni naba chala nana ibo bimanyi muka kabaka muka president first lady ebitibo bwe nabi ina bwe kutu kwa mukole na yaya gala alaga uyeza
nge ni na change
kabaka kabaka bwe alagiri na inga alagira munangi kabaka nga atumia agamantu banai mumpitile omutima gwembu yali pleased omutima gwenga gulira chasa nyukira chiji chibireko maso gabantu bajje bakirabe ajje yerage olaba katonda ne katonda ayagala abana bebe yerage kulwebe byakola bubu bulungi bwongo obulina nga tebuli wo for God that's a shame that's a shame I'm sorry to say that ankuba amayinja agankube bwe mubanga obulungi bwo tebulaga katonda then that's a shame obulungi bwo katonda ayagala bubeerenga budiza katonda ekitiibwa obulungi bwo bubeerenga bugulumiza katonda abantu nge batunulako bagamba naye mukama mukama tukwebaza olw'omukazi oyo obugagga bwo bubeerenga bugulumiza katonda obutuukirivu bwo bubeerenga bugulumiza katonda nze njagala bwe njogera ebigambo ebyo gwe n'oteekawo ekikyo ky'osinga okutambuliramu tayagala tabaza ye berenge zikidwa
ngojitade wa
Bible eyogera kuba cha
kuba wala bagezegeze
ano yes naye Yesu ayogera kutabaza nte wali yo no mwa yinzo kumetabaza ate najizika wansi mu kitanda gwe katonda te yakuwa bulungi bwa bwerere ne kachogere katonda takuwanga ko bugagga bwa bwerere katonda takuwanga ko manyi obata kuwanga ko njogere kibanangi katonda takuwanga ko takuwanga kukwagala nakuwa kwa bwerere kano takuwanga okirabo kya kubulira njiri nakuwa kya bwerere ayagala okikozesa okugulumiza ye
obulungi bwo Katonda ayagala obukozi sebugulumize ye banange njagala kugamba tulabira kubyansi nategeere gulu engeri gye likola nono kabaka yayina ekirungi mbwa kabaka bwe nga Katonda bwayina ekirungi gwe ampulirizo nako olwaleero nga akuyita oveeyo weerage ogamanze ebyo sibyagala nzomanyi nkoyo anyo nzomanyi nkoye Katonda nga bwakuyita onako olwaleero okozesa sente z'okukyusa abantu abantu oba okozesa ekikolwa ekyessente okubalokola ogenda okwata ku mitima gyabwe ne sente abo abatali balokole ku kyalo kyewammwe aboolizinga nabo mu community olwaleero nga gwe Katonda takuwadde kirala okugyako sente nga z'olina okukozesa okweraga okulaga Katonda wo naye ng'ogaanye osisigadde osigadde ne sente zo osirise esente zito zikozeseza kuyamba balla esente zito zikozeseza kuyamba banaku kyandi kubadde onako olwaleero okubeera obutuukirivu ab'ekika kyewammwe bandirokose onako olwaleero olw'abaana abo bamulekwa bojjayo oba bojjeyo n'owerera ne bagamba naye omukazi oyo yandibadde ku sente zaalina alabira baana be ne biggwa naye yakwata ne kugundi n'akwata ne gundi n'akwata ne gundi n'akwata ne gundi gwe olwaleero sente zogamba nze sola ng'anga kweta kola ki
sirya magi
enjogera eyo Katonda ajyokya omuliro enjogera eyo Katonda ajikolimira toleba nti Katonda takolima naye ku njogera efaananako bwetyo Katonda era bw'obanga obadde wakyogera ekyo ekigambo nga kiri mu mutima gwo nsaba okyenenye onako olwaleero odduke mangu bw'onaaba okomawo eno January bw'onaaba okomawo February bw'onaaba okomawo ogende mu kyalo eri onoonyeeyo obwana bwa muganda woowo obwafa watandika obulangira obugamba nze nze nabazaala nabo kitaabwe yafadda yatuyisa bubi teyatulabira teyatufaako ebyo byerabire genda oyambe guno omusaayi mupya guno omusaayi muto guno omusaayi mupya siye kitaabwe embwa ezaala mbwa nabo bayinza okubeera n'emitima nga egya kitaabwe omusajja nga yatujijoyola omusajja nga yatuvuma omusajja nga yatukuba omusajja yalina sente n'entomera ekampala wano n'agana n'okumba sente kati yafa abaana be nabo babonaabona ebizimba babi genda obayambe vamu ebyo vamu ogwo omutima omukyafu omutima omubi genda oyambe abaana abo
obalage kituufu
gw'abadde ayamba mukama akuwa omukisa mukama akwongere yongere mukama akutule ekyo Katonda kyatwetaaza baganda bange njagala kugamba ekyo Katonda kyakwetaaza olunaku olwaleero Katonda takuwadde sente zakuduulira balala Katonda takuwadde sente zakweraga Katonda takuwadde sente za zakwefa kugwe weka akuwadde sente zisukewo ne kulamirira abaana bo
ate buwojawo Katonda zaawo
ne Katonda amwakuwera omukisa omwo ne Katonda naye mwakuyambira ne Katonda mwakubira ekkubo Katonda takuwadde sente zakwe paka olaba abantu nadira abantu bano abakafuna afuna ku sente bipanka panka ibintu ebitali nini olaba omusajja omukyala nga alina sente naye ngaali down to earth omanyiki baita down to earth ngaali wansi awuliriza mukakamu asocializinga n'abalala you know ayagala ayamba abanaku yetwala mu mbeera etali yakweraga eyo ye level gwampuliriza onako olwaleero gyotekeddwa okutambuliramu esente si zakweraga bweda zikumansa zikolemu ebintu ebyamagezi genda olage Katonda oyo akuwadde sente sente zigende zikole ku bintu ebyamagezi sente zigende ziyamba abantu abalala sente zikwata abana Katonda akuwadde sente onako olwaleero ngono kabaka bwe yayagala okulaga mukyalo bwe nti nina ekirungi ne Katonda ayagala olaga abantu bayibuli igamba nti ffe tuli musona gwansi tuli munnyo tugende twakira abantu n'ebyo Katonda byatuzaddemu n'obulungi Katonda bwakuwadde akakabina koolinaako genda okabigule nga obigulira Yesu ekitiibwa nga kimuddira buli omu nga gatulumako agulumiza Katonda lwaki agenda agulumiza Katonda kubanga akabinako tokakozeseza kugwa n'abasajja akabinako tokakozeseza kugenda kwebaka ku kyalo amazima genyini gali bwe gati wali owulidde yiira omanyiyo abawala ku kyalo olw'obulungi Katonda bwamuwadde buli ssaawa ng'omulaba n'ono n'omulaba n'oli buli musajja yenna amu enjogerega amakozi abavubuka mbabeera mbagamba nti buli musajja yenna amwegadde amwebaseeko ng'osirise buli musajja yenna amwebaseeko fedda eri mu kyalo twalinga n'abaana abenzi ku ssomero nga tubayita kataasa
enjogera yeeyera kataasa lwaki nga kale
buli omwana aba mu ki
mu alaba mu ngalo
buli omu yenna oyo omuntu bwati tasobola kuweta ate oyinza okungamba nti bw'obanga walokoka kati kozesa buli figa buli kintu kyonna ekiri ku bulamu bwo bannange nga ne bw'otunula bw'oti abantu bagulumiza Katonda amaaso go togakozesa kukema basajja kubanga okimanyi abakyala nze mbamanyi ayinza okutunulira eriiso ery'ekiravulavu bw'ati tewabikolako
tewabikola kwa
simanya mbaa tunuze mtunuzi wente simanyo mbaa tunuze
mtunuzi wali wa masa agechi nzi nze kakubuli li wali weyo nze tambula mbatu nola mwana nga inili suri ya kutunde uliliza mga manyi kubanga tegaba nomu aga masa agubaini ingilijia baka kola mweka
na kutunde na kutunde hawa manene maybe vivakola vivali
mgu no waka tunahini ingilijia kafunya na hii ni suri tu wakaloli kozesi bobo olola olole dani
kato
chitiba na chindi dani
kato onda wala ineli iso
na inga teubai na hii muloko le uliniza banja kuwanga baina yivakula bako banda yu mwala yakula akabino ona umai umai nge nechi kwani haa uyu tomusobo la muloko le nozo lagu utukulumiza kato onda wamula banaki umwala umwala yamua yamua entumbono baje kama amula muwala unibana ikatonda ya muwe ntumbwe umanye hivi kubaba sajja sivi tono sivi nene wanya
utio
olio msajja hizo kutuluna kuntumbwe na uliranga awedeyo
utio
abasajja abasidu sinu habenzi hii ainza kutulula mufesi na uliranga hao mwetage na nono black beauty mbandi kesi jamu ainza kutulula chichi chichi lala chichi lache mkubisa abasajja
alikuwa msajja alereza manyeche kuwa hehehehe aha aizo kubere njogera
njogera
gobanango yomwala wa yogera gofirao
nalava ku TV juzi omukazi nga balanga bana abafako kozi mbwage za kabina
utia
nga obaba gena na baba kubampiso
noza wampiso
hebi ya makazi nao bobi
kenza atagena nga kumufako mkazi neberano mstudio na mbuli la katonda
wako baba bobo na mbuli le njiri hebi yono ino bitegela nyabo
kakati
tani kukubino njire zako
chemba nkola oruma wanongena mufako
atogena mufako mbozi obozi ulira oinzo keme mbati lai nebakubile ye mpizu nea akili kari gwe ne chemba degama chichirwani ama antuwa gene next row mile
kitufu
uchimani na mabele gano baga kube mpiso
neda
baga kola batia baga pika
baga pika
nikagija mweka timba ya gala mbele nebele dene
nemi mwabajishusa nebajigeza nebajikoza nebajikola vina vya gala nolu susu nebe fumba nebage na mchuma nebe fumba
ok kakati chichi chetukeza kwa gamati ona kuluwalero chucho na kuberengo olimulunji kuberengo olina nobutulido kuberengo olina bere katona lya kuwadde twagala nga liko bulunji oba olimweru oba olimuddugavu nga bakwagala ko black beauty yo kyonna kyonna kyolina kyonna kyonna ekiri ku bulamu bwo kikozesa okugulumiza katonda si kusenda senda basajja kubanga abantu abamu agenda bamugeza obutuuliro kubanga ayagala amanyi wali abasajja abagala obutuuliro era bwayambala bwati naita mukibuga nagenda nga atambula nali
atambula atya
atambula atambula bwati bwati atambula bige natali nata olama dabamu abatali nako oluso balaba tichinaza atambula
akayimba tebakayimba tinabatali nasimanyi bakola batya
atambula abigula bwati so kyonna buli kyonna kyolina kugwe kigulumizani
katonda
katonda nze kati ingula pa musajja anga nze katonda yampo bulungi yampe dobozi okose jo sichegana waliwa abangambe yo kubuke dene kuchitwa ulide edobozi lyo akosika langa akakugundi yakakola ne ba ku radio gundi nte gundi yo bulango obo gundi yabukola na edobozi kati atenze edobozi eliyange because sogulumiza katonda
amina nange katonda yakuwe dobozi
ndikoze sogulumiza katonda
kitufu
waliwo omusajja omu waliwo bine bivulu ebyenso bigenda maso abana abayimbi abasachula kati obulango na nemanku bile simu waliwo kalanka genda okubera konzi ku Diddy's World na ye tusaba kati nga gwe tukolereyo edobe ne mugamba nze bye byasachula sibikola singa kabadde ka kintu kirala nsobola kikola naye nga birimu obutagulumize birimu nze ngende nanga akalango bakawulire ku TV ne ku radio
nga nolanga bia
nga nanga ngolanga bia olanga kondom ogendo olange olanga gundi ola olanga kivulu ekigendo kugenda mu abantu bendereyo abantu bendera mbivulugu
kitofu
abantu bendera mbisawo kujja ko abagenzi okusaba bana
olono baleke bakulire nga baga haa
bagamba awo yakuba akalango kati ekyo katonda ya bambu nana
kitofu
kubanga walanga akalanga abantu ne bagenda nga okonde seddomozi yo katonda yakuwa eddomozi lyange katonda yali waddabo muli mwegono muli muki bwenjagala bwende kyusa eranze na katonda domozi ye capital ah soko labi o esawe
nsewe wanye nyo
siku ewana ne wana kulwa katonda
amina
singa sidomozi singa sili wano nze sirina uliriza kubulira amazima sirina kirala kyendi yako okujja ke domozi
wa ewe yajinda mu ngeri eyo nzikiriza
kumanga
emana manyo ali mbino byakwe wananga zena wadene wana
no muntu eri ana anampereza ku kasente nagamba kakolomu limo gwa katonda waliwo abamu agama ya Steven nkuweleza hizo zizo siza ministry nkuweleza ya kantu mwe katinyua motu tunda na hilo hakuogera nze njija wano nga mpagule domozi nga nze goloza mamekaba solo kuogera goloza mamekaba solo kuogera leka jau kuchika vaa koto manjira mune kubidakala
okuli akalango kaise ogera pasudida
nkuboli la mazima
kitufa
nali awo msajja alimu Amerika awo deli kilumu na nkubide simu na ngama anti haa wabula badinango oyogedde ebigambo ku mashagano ne mpulira abazima genyini ne wendi msajja ngu ya kubida nali mvuga nali ntuwa volingano ngene na busia na ngama na yo kumanya nsanyu senyo breakfast ngena kuweleza breakfast nali ndo za saga nari ndo za saga naga bazino njaka lompe simu yiyo saga la zuweleza kwe ya ministry njaka lompe simu yiyo na yenga domozi kuogera katonda kuwade chilabo liyao chigala bagya ubako wandidido na kuolua lero sirina sasula ama tumakali boga sirina sasula na domozi katonda liyampa kati ndikoze so gulumiza katonda nebo yema nkubo ubulangu mbukuba nga ngulumizani
katonda
nebo yema mburi denjiri nebo yema fulumiemu nebo yema ndiku radio nebo yema ngeze domozi liyange ligulumizani
katonda
kati kuwane kuolua lero chika katonda cha kuwande soko tupudili kwa katonda kuwande chika
mze katonda katonda yampe domozi nange ochimani inti nange riyo eliyo muntu wane yanku vile simu nanga ha tedi na yewo vela umu studio la kasira nyongweleza katonda nina mtisi ya kwe waniramu jari nesawa zino kwa lia uliriza oshitegedi
asiganye
mbade manyo wakana kama akumpele umu kisamu
oyaga loku mpangula oyaga loku mpangisa oyaga naika tuje ku pointi ya fe pointi ya fe badega mati katona bwetu lokoka tuba tufuse ekyo kulwanyisa mu bwakabaka ekigendo genda kikuba omulabe nti twajja ne talent ezenjawulo abantu abamu kumwe katonda yabaitanga muine dobozi nga temuina koma ku awe mwaitibwa ne mutu yabaitanga muyimba deni mugende muyimbe lwaki katonda wachi musimu ali muyimba katonda katonda bo yabaita mwatula butuzi katonda bwaba kuyise nga kuwadde kirabe ekyo kuyimba ekyo kuyiye nyimba nga walio yiye ni nyimba walio yimba deni gendo zikozisa ogulumiza katonda amala kumwe katonda yabaitanga muli basambi bakapira gendo osamba kapira bagame nti oyo omulokole
gabula mulokole gosamba
yabaitanga mudduke emisinde gendo dduke bagame bona abo maliza alio gamenze mukama yebaziwe ya mpangu ziza deni kono jiteke wagulo nsinza kola chindu chilacho no kuja kusoko gena mu nyumba ya katonda bagame omulokole bane ochimanyi mulokole bane ochimanyi enti banji ba celebrity bano ochimanyi ba celebrity ba attracting anya abantu ba pulling anya abantu olwalero bokozesa chabo kyecho katonda nakuwa amanyi noyitawo ogenda kumaka abantu banyi nya abalokoka kubanga muli chakula bilako mubera ba role models abantu
example ya yo mwami abedi bwani kawejira ochimanyi nti mwami abedi bwani kayasoka mbio bufuze
kati banji abalokole bamudeyo
yes
banji abalokole bamude katonda babaku wadde chabufuzi na kugambe soma balumi 12 mukaga obukulembeze ebirabo byonna bidya obukulembeze kugaba ku professoring akola chikatonda babaku isembu kulembeze ni go and then
dele kitufu
ogenda kubera chakula bidake eri abantu abalala banji katonda chiona cha kuitide mu abantu bayinzo kusaide misango abalokole tebagenda byabufuzi abalokole tebakola bwebati
na eteri bukuru butanzeri katonda
echo gwe katonda cha kuitide mu kula bona bo bakole chabwe ngatamana bakusaide sango nakusonga munwe mbona bagenda bakolee chabu kati vasuti yali mukazi kalala yali mukazi mulunji banange ngo yinzo kumufananganya tedi no naziwa
amina
na kugambie echo yecha vasute chile moku wata
ati yati ngulumiza katumba
mwini nyerea Yesu genda musenye kalu kakati tendi nanziwa ye vasute kati kasi njoke na kutendi nanziwa gwe mambo uli lako mwendange tendi nanziwa nga kabaka amuita agama mugende mumpitile mchala wange da queen
the first lady
the first lady oloyeraga Bible yagamba nti mbo moyo gwe gwadi ni high his spirit were in high nga moyo guli waguru nyo he was expectant banaye banamulabako
era
banaye banamulabako
yagamba bamuteke ko crown ye bamuteke kugamba ayambale bulungi aveyo
nga omanya basajja fenaje tubanaje wenkana twagala okweraga ne betuina
ero
ndake yo basajja bano mugamba olabe mboko jenina
akachala na fetweraga
enabo mweraga
eishi ya omulaba aina six packs aina bishi na avayo
yebikuba hivyo
oyogede
ochigen twagala okwera kati no musajjo ne yagala okwera gakabaka njikala balabi njikabaka amanyo okulonda njikala balabi ndi banange omwana alike chana njikala balabi ndi banange omwana omusajja alike omukazi muunda na katonda ya muunda munange nga vasuti akola ki
agana
vasuti te yamanya nti mu bwaka baka mulimu abakazi ngaba esta
ebyaka sanvu
teyamanya banange tedi nazo teyamanya
kisibu
teyamanya tinzanda
lachinze vasuti kwa tuliko
anji tuwa gambi bili ebyayita tuvigira agira nini ulo alero
aa kisibu todo ila lola biyeo cha vasuti chupo ngira agira nyako
ofunye obuchai
vasuti vizye ulugero lwali ulala
vasuti na itu sublo kutuma vasuti ulo alero kubanga vasuti elinya lya litegeza bulungi
vasuti abera tulege tereza limala banange mpulire mireme muni nyali yange simanyi lwaki
okay kale kakati vasuti sija kuogera chotagala kakati vasuti vasuti ngagana ye yalowoza ndi yeye kasingo bulungi teyamanya nti ba Esther jebali
teyamanya nti tereza jali
akati ate juwacho kidesi tugambi bitu birekeye
kare
togere
kare togere
eto yamanya ndi Esther akola chi
jali ali ndiribe
ndo zagata kone bigambo nze sagala kumanyira
nako yeko yera
ekikulu noyo msaji aina akajanja nze
na kuitiriza na kuitiriza muri sawa na kuitiriza yeye tamanyi ndi okoye
yogera
na kuitiriza na kuitiriza ena nange nkoye nange bwedda nkola mukazi nakoze okuva ku macha nange nakatula ko nake yagala ko kati ampitiriza gena kungamba chi
chikulu yantama chikulu yantama chikulu aina akajanja olona alimba kaziba neye waga ibabera wawo olona malala gali nyawu ayegala alage na yenti aina kubuyinza oshigira katino olusi kalike twayogedde kaka manyiro mchala vasuti nga okwegamba kabaka amumanyi nero yalwala ekizimbe emabega ye yakisala yamuwulira engeri gy'alajana olaba kuli ebaali bakwata mmeeya n'akuba endulu abaana ne bagijjamu engoma ne mmeeya akaaba bw'atyo kati oluusi abakazi bano bw'obeera naye oba omusajja bw'obeera naye mwemanyira mwetegeera nemutuuka ku levo egamba oyo naye alimu kati namumanyira nanti ng'olaba engeri gy'omu nga kati twayogedde jjo ku mufusi w'obuliri omusajja ng'olina omusajja afuka ku buliri ojjula n'okumusitamako n'okumutuulako kubanga abanga ali ku masezo
kiringanga n'omunyi w'omwenge buli wana ndaba
bweyeepamira omanyi n'abamunyi b'omwenge beepamira bweyeepamira nti nze musiimuula oyo oyo naye yeejiraajira yeeyonoonera yenna ndoza ne vasuti yali atuse ku levo bwekyo ne kabaka munange nga amumanya akawonvu n'akaga bwe yali asiina nga waliwo ekizimbe ekimukutte n'ebuziizi ye yakisala n'okukisalamu mbu omusajja kabaka n'akabanga akabe ebyo birowoozo byange
era
mbu omusajja omusajja n'akabanga akabe kati nga kwegamba ono vasuti omusajja waamumanyi nnyo talina kyasobola kumukola atwalize muli bwe tutyo nno ne katonda bwe twamumanyira oyo noona n'okola ekive nobba n'olimba noweesisigaza n'ojeema kubanga omanyi katonda of course tasobola wakisa nnyo
tasobolasonyiwa gwenagendera
kwegamba katonda twamumanyiira omanyi Boba wakafumbirwa omusajja banage ebikolo ebyo
nenga tozimujamu
hani
nebigere nomunaza
of course laba hani kakuyambe ko socks banage socks zino zijemu ebituli zino zilaba munange oboli yao nomulaba bino ebyo mugu nomugamba kakuyambe ko noza cleaning oboli yao nomugamba nama ndoza kankutele yo tawlo mushawa kuyamba ofayo nyo
bambi
omo mubuliriza buli sawa hani oli bulungi oli bulungi naye munayi bwezigenda bitambula emyaka ebiri emyaka esatu emmere oteekaawo ogenda mubuliri nga bwe kuli nga tosobola kugenda mubuliri nga hani tugende twebake yonaane tonaba okyalina kyomaliriza ng'otuula walinga kabebi n'obulindako bw'aba ayina byabadde akola ku kompyuta kati nno obudde bwe bugenda olw'okuba omumanyidde toyagala kumanya oduka budo simbolini ngo kola chii nga webika ngogwa bami musajja watu yeyeyi ya buatio switch ya light webanga evudeo ya jia nanu honya hachemo haingi na mbolini kuruli mana nga tajiganya nga sochi ganya onyaga lofeyo nyo ouli ya kwe gamba tunyaga na chinducho na kuli ujima nae hani nga tunaba koma uo ulu kati kulunu buwa wima nyira wako mnye usame wako mnye usame kaya nama nya nzana mmanyira nga wa mmanyira ne katonda bwetu tyo yerevu kati never suit ono alabika yali atuka kule okumanya okumanyira banange bakita familiarity familiarity complex akamanyiro kagobeza abantu banyi nyo kumirimu
kitufu
akamanyiro otuka nola nakabulira ko wano otuka nola banga wenkana ne boss wo anti mwamalenga tezezimu
sina chindi omusinga akagati
sina chindi omusinga yeto okumanya obusiru bukwata abakozi oyagala okumpinigene mukama awo njagala ngulenga to boss jatagulanga ko olino yesezingira kwa jana sente za basasula abana be basoma gwoli mu kukompiting ambo ogulenga to fanene boss unadala abakazi akajanya kali mbakazi nange njagala akago yako kenyine ke atenze ngenda gena gwetomanyi okimanyi olwaleero nayambadde okusinga boss omukazi bananga alina sente zonna naye ngwe yazigula mivumba gweno beera awo bera awo ako kamanyiro oyagala otuke ku levu nawe mbo tonyikamu bwava geraageranya oli ku levu emu ne boss oho boss akusasula obutwalo 50 esente ezisinga yazifuna naye gwolowooza lwaki teyejiribisa gwolowooza lwaki teyepankapanka olowooza twai oli awo oli wamanyiira kati oli mukumanyiira boss wo olwokubanga oli kumuka boss oli olwokubanga boss yali akwenzeeko kati olama oyagala obeere ku leve emu ne muka boss akamanyiro tomanyi nti omukazi yasalawo bwe munaakeera ku mata agenda kulagira bbaawo amugambe gundi oyo nno nakamate tumugobe olw'okubanga gwe boss yakwendako oyagala n'obwenzi bwo n'akajanja kokatwale w'omukazi ali mu maka tomanyi gye bavudde tomanyi bizinesi gye bakoze tomanyi nakumanya oba bizinesi ya musajja manya oba ya mukazi kati olw'okubanga olaba olina ku nkizo omulenzi ono oba omusajja akwenzeekoko oyagala naawe ogenda akamanyiro kabi nnyo tetwagala tukagenda into deep naye ono vasuti yali amanyidde kabaka ne kabaka na mbu kabaka n'ayita abasajja abamu kuba amagezi mbu tubayite ba looya abalamuzi be yali yeebuuzaako abasajja abamagezi balina abantu be beebuuzaako nagamba naye olowooza tukoze tutya omukazi ono ekintu kino kyakoze nga kinswaziza nnyo abasajja bane bagamba boss ono omukazi takomye kujooga bujoozi naye naffe atujooze okimanyi nti bali abakazi baali nabo baali mugabula bwe bawulira nga ebibala by'ekikolwa kino ekiri naffe tunaddayo ewaffe abakazi bagenda tuyisaamu amaaso abakazi bagenda kutuyisaamu amaaso kyetulina okukola naffe tulina okwerewa nako kati nga bukyali nkugambye awo ewava engeri y'okulagira ekiragiro nekigenda mu kabaka lwe yaddamu n'anyiiga bw'ati najjukira nga ekikola omukazi ono kyeyamukola kyali kibi nze mpitamu buyisi bufunze munaalagira bagende banoonye ne bayingira obwakabaka banoonye mubagwira ku esita mbwe abakazi bonna n'abakubya ebisubi esita bannange nga tewabangayo mulungi ate tola bantu ali tuwana vasuuti esita nadya n'alya ekyobwa n'abakyala n'alya n'anywa akendo mu bakyala bonna abaaliwo vasuuti obwakabaka oba oba n'abakyala mani yane nga bukuvudde mu ngalo onaku olwaliro naawe bw'otabeera mwegendereza ekyekisa ekiri ku bulamu kiyinza okuvaako obwo obugagga buyinza okugenda obulungi bw'olina olwaliro bw'otabukozesa bulungi buyinza
kuyinza okugenda bane mwogera tumwagala twogere tusinge wawo
aina amatwa uli
tunalinda kutukuba mayinja
tera gwegenda kuku
ate munkuba mayinja byenjogedde wantebera byange nange ngabwe mambi uli debwe mambi yogedde waliwo olumu mkwano wa ndalimbo ya nagama na isi wenyini fuu vadoga amba kone na hii na dida bwende nze nari bwende ne mungamba nze nabade na kubidala nyo enjiri nze na ulide ndala ya ze ndala nabade njogida bidala na hivyo chiba angabwe chube chabade deni mkama agulumizi we so temutu kuba mayinja na inga chitugeza ako gama chilibwe chiti buota vali ui inga chindu cholino na kuluarelo kuli ingi buota njikolo luarelo katona buka kuita gweno tula ni wesi zigaza echo chaku iti demo kola chaka kufa mungalo
kitufu
luwelo mwemba mbade mpo mpito umana mutume male muwe chitabu kumanyi nzo kutumu umana nga ninache mbade mutuma mwemalo kuchimutuma nga ninache mbade mutendekende kumabali mwemuita na agana olivu enamu ito mwela na jena akola che ngeenda chimu wa ate unugwembisi na agana jaku kutani kukube bilimi no kuchika agame kari nzeko mbade ba soso kuita omachinu mbade ba gena kuchiwanzi so luali ino tetuwa gala odemu kwe kubagiza echo chari change chari mungalo champitamu katonda yale aisenze kale
mbubuli na chukulila
echo chinyini na linja galo chukula kale nze nani bade nyimba nange na imba anga kone habo kamewetualo kayene mwleka yena agenda na mino nze nye kula gwekule chucho ulira katono kolo nako luali ino wabaga makusaba saba wabaga makubuli na njiri bulira wabaga makusiba siba wabaga maku wabujulizi wabujulizi wabaga mbaka usabu gagabu inaku yamba vala gendo yambe wabaga makuwa yedi ufuko mredio gendo weyo wabagamba kukoze sabulu njibuoli na kugulumiza ukudiza katona si kwa chikole mulichonechi likumbili go Bible kaya yogere ntile kachigulumize katonda mulichonechi limbulambu kachigulumize katonda tambula katonda liya katonda weba ke katonda nomu kisaguge na kugo veda muli nyeri ya mkama fe Yesu Kristo tudema kaima kanagamba Yesu wana mpita
nangena itaba Yesu wana mpita Nange naitaba Yesu wanampita Nange naitaba Nja kugenda Kolele mukama
Nengambie
Nja kugenda Kolele nja kugenda Kolele nja kugenda Kolele mukama Nja kugenda Kolele nja kugenda
Kolele nja kugenda
Kolele mukama
When he calls me
I will answer
When he calls me I will answer
When he calls me
I will answer I'll be somewhere Working for my king I'll be somewhere Working I'll be somewhere Working I'll be somewhere Working for my Lord I'll be somewhere Working I'll be somewhere Working I'll be somewhere Working for my Lord Bera nechoko lulua lero Mwecho katona cha kuitide Kubabu liomu yena aino kulumiziwa Liomu yena au ino kuitibwa Katona kuitse kuyamba tuchidamu Kubanga chetulumizibo kugamba Geno yambe Akuitse kubuli la gendo buli le Akuitse kuwa bujuri kubela bujuri zimunsi Genda Akuitse kuwela gedi balala mnebio Katona biata demu la mbo kumbirigu Gendo chikore Nechitiba china mwende ziwa Era nawe china akubalirwa okubera obutuukiri mu nsaba osabire abantu ba Katonda mikwano gyaffe ate tuve ku mpewo
Tata Katonda omulonji Katonda atagwawo Katonda abere emirembe gyonna tukusinza tukugulumiza tukwebaza ai Katonda wange Tata tugamba nti osaanidde ai Kabaka wa Bakabaka Katonda atuwadde obulamu Katonda atuwadde amaanyi Katonda abaddewo ku lwaffe Katonda atulekeredde Katonda n'otuwa byonna bye tulina mbulamu buno Tata kubanga byonna bye tulina gwe wabituwa byonna tetusobola kwenyumiriza amagezi gaffe tetusobola kwenyumiriza mwebyo bye tulina naye twenyumiriza mu gwe ai Kabaka wa Bakabaka kubanga gwe katonda abikoze gwe katonda abitusiza wano wetuli tata tukwebaziza eyibuli kino mutata nabadde atulizo nakolwalero tata yewaddeyo ai katonda wange okola ng'ekigambo we kigambye yewaddeyo ai katonda wange okola ekyo ky'omuyitidde okola nakolwalero tata gambide ddala nti omusasiro omusonyi wesebo mulinyera Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tetuva tusaba amaanyi eri buli kinomu taata abadde atandika okukola taata abadde asuubira okukola mulinnya erya Yesu taata muwa amaanyi ayi Katonda wange abatidde taata kabaka wabakabaka bayibuli egambo li Katonda agumya amaviivi agajugumira taata onaku olwaleero jawo omutima ogwo ogwokutya era omugumya amaviivi ayi Katonda wange waba ajugumira sibo ngaatidde taata kabaka wabakabaka muteekemu embala empya ayi Katonda wange taata waliwo abakyesisigiriza nga bagamba nedda ekyo tekinnaba nze sinnaba sinnakula sinnatuuka taata Katonda wange bayimuse ayi Katonda wange bawe ebyokwogera ayi kabaka wabakabaka bafukeeko omwoyo wo ayi Katonda wange mulinnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata abalina ebitono ebyenjawulo ayi Katonda wange ng'ebyokusaba taata ng'ebyokubuulira ebyokuyamba ebyokwagala taata byongezeyo obakolera ayi Katonda wange obayimuse ayi kabaka wabakabaka mulinnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje leka baagale leka baweeyo ayi Katonda wange leka bakolera obwakabaka bwa Katonda era tukolera bwakabaka bwa Katonda mulinnya erya Yesu taata Katonda ffe gye tuva tukusaba olunaku olwaleero nga twewaddeyo okutambula nga twewaddeyo okukola nga twewaddeyo ayi Katonda wange okugulumiza ggwe weka taata tusaba amaanyi tusaba omwoyo ayi Katonda wange taata tusabira ddala ekisingira ddala amagezi okumanya n'okutegeera taata buli kyetukola kyonna leka kibeeremu amagezi buli kyetukwatako kyonna leka kigulumize ggwe ayi Katonda wange taata kabaka wabakabaka otuwa omukisa kubanga Bayibuli etugamba otuwadde omukisa buli wetulandinnyanga wonna buli kyetunakwatangako kyonna taata okiwadde omukisa taata wo omukazi omukyalo oyo omukisa taata wo omwami oyo omukisa ayi Katonda wange awuliriza olunaku olwaleero taata kyo kyabadde akola akifunemu omukisa awo abadde ayimiridde taata leka alabe omukisa ayi Katonda wange bulawo emikisa gyonna ayi Katonda wange watusuubiza egyabajjajjaffe Ibrahimu Isaaka ne Yakobo taata kabaka wabakabaka Bayibuli egamba akola asimibwa leka omukyalo oyo asimibwe taata ku byonna byakoze okwewaayo kwe n'okusaba kwe okusiba kwe taata Katonda wange okugaba kwe leka akufunami mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata yongera omuseguliza kubanga Bayibuli etugamba ebirabo byaffe bituseguliza ne bitutuuza n'abakabaka taata olunaku olwaleero leka ekirabo kye kimuseguliza kimutwala ayi Katonda wange gy'abadde tasuubira taata kimutambuza amawanga taata kimukolera ebirungi ayi Katonda wange mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata abatalina naye ngemeeme yaabwe yaayaana taata nga baagala okuweereza taata omulonje leka obakolere bawe obusobozi mu linnya erya Yesu abatanneezuula kitaffe ayinza byonna leka obawe ekisa leka obawe amaanyi ssebo yogerako nabo n'okuyita mu birooto okuyita mu buwuli waayi Katonda wange okuyita mu maloboozi ayi kabaka wabakabaka mu linnya erya Yesu leka beezuule ayi Katonda wange onaku olwaleero batandike okuweereza batandike okunoonya ayi Katonda wange mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata ataggwaawo tusaba omukisa ayi Katonda wange eri buli kinnoomu kabaka wabakabaka agenda okukola taata Katonda wange muwe omukisa ng'afuluma era omuwe omukisa ng'ayingira taata buli kyakwatako kyonna leka kirabe omukisa abatuusedde okumulimu taata bagabirye ayi Katonda wange bawe feva ayi kabaka wabaka baawule ku balala ayi Katonda wange taata kabaka wabakabaka abakunoonya eri omulimu leka bakulabe ssebo kubanga basoose kunoonya gwe Bayibuli egamba sooka tunoonye obwakabaka bwo taata n'ebirala binaatwongerezebwako laba nga yeetaaga ssente zimwongereko yeetaaga eza renti ez'okulya waka taata zimwongereko ayi Katonda wange kubanga oli Katonda atama ale tusaba gwe Katonda atama kabaka wabakabaka nga we bakunoonyeza kubanga Bayibuli egamba we tukunoonya tukulaba taata akonkona gwe bwawo taata onakolera akonkonye gy'oli ate Bayibuli etugamba oli Katonda atama taata Katonda wange abaana bonna bakusabye taata bibawe mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata twagala okugulumiza twagala okuddiza ekitiibwa kubanga okoledde abaana bo abakwetaaga mu maka gaabwe taata Katonda wange tusabidde abakyala obawo okukakkana obawo okumanya ayi Katonda wange eri abaami obawo okuwulira ayi kabaka wabakabaka mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje n'abaami ayi Katonda wange bawo okwagala eri bakyala baabwe taata Katonda wange olyoke obawo omukisa mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje abanoonya ayi Katonda wange leka bakulaba ayi kabaka wabakabaka mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulonje taata tusabidde baganda baffe abali mu United States of America taata bayambe ayi Katonda wange we bakwetaagira wonna obaviireyo mu linnya erya Yesu taata kabaka wabakabaka abali e UK nabo bawe omukisa taata mu linnya erya Yesu taata Katonda wange abali e Denmark bakubaganyemu ayi kabaka wabakabaka we bakwetaaga wonna leka bakulaba ayi Katonda wange taata abali e Germany bayamba ayi Katonda wange bavire ayi Katonda wange abali e Sweden Katonda wange taata bawe omukisa taata abali e Turkey banabeera mukisa buli banayingiranga taata abali e Dubai nabo bavireyo bagala okulaba taata abali Oman Abu Dhabi ayi Katonda wange kata bonna bayamba ayi Katonda katonda wange muri nyeri ya Yesu ni South Korea tata nabo basisinka naye katonda wange bakolele yo kisa muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tata nabali yonaje tutamanya ayi katonda wange tata bawo omukisa kubanga wagamba mu kigambo kyo onatu wange omukisa mu kyalo ero natu wange omukisa mu tawuni tata kabaka wabakabaka bawo omukisa olunaku olwalero leka babere omukisa ayi katonda wange leka batambule omukisa leka babere omukisa mu community zaabwe zibabera tata mu kikakye waabwe gyebabera bafuule omukisa muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tata kabaka wabakabaka tusaba obukumiwo eri buli kinomu tata abwetaaga ku business ze abwetaaga makage abwetaaga ku bantu baye kabaka wabakabaka bawo omukisa ayi katonda wange abetaaga emirimu tata okuva mu department ze bali mbagende mu ndala tata bawaayi katonda wange muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tata abetaaga obugabirizi ayi katonda wange gwe katonda tuma bannamungona abo sabo nga bakutetereke byabwe ayi katonda wange muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje abetaaga babezo bibawaayi katonda wange benyini bebetaaga ayi kabaka wabakabaka muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tata kabaka wabakabaka gwe katonda alaba mushama tunulira buli kinomu wakwetaagira tunulira omukyalo oyo wakwetaagira ayi katonda wange omusisinkane era omukolede omusanyuse ayi katonda wange musesenseko ayi kabaka wabakabaka kubanga bayibuli egamba woolizo obusibe bwa sayuni laba tulabikanga abalota leka obeko gwolosa ayi katonda wange leka obeko gwosesenseko naku olwaliro omwezi guno wiikendi omwaka guno tata nga kugwako sese omukyalo oyo enseko sese omwami oyo enseko muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje tata twagala okuddiza ekitiibwa netendo twagala okuddiza amatendo gonna kubanga gagwana gwe tata gwe katonda atusobozeseza gwe katonda atumazizzaako tata kitiibwa kikuddire muri nyeri singa amanya gonna eri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje gwe naleero n'ogamba nti amiina era amiina abooluganda katonda batuweera omukisa abatwagalire abakola obulungi obutagambika buli omu kyabadde asabirira leka akituukeko era leka akifune muli nyeri singa amanya gwe ne Yesu Kristo mwana wa katonda omulungi era ng'enkola yaffe weeri tetusobola kubanga ekyo katonda ajja kitubalira tetusobola kuva ku mpeyo nga tetubajjukiza namba yaffe koyinza okuyita n'owa obujulizi n'ogulumiza katonda n'owa obuyambi bwetubwetaaga obwo tetujja kukoma kukyogerako obuyambi tubwetaagira ddala katonda abatuweera omukisa mwemwe n'ababu ababadde batusupportinga abawa omukisa ennamba eri +256 772 053 408 katonda abatuweera omukisa n'olunaku olwaleero mubeere omukisa mawanga mubeere omukisa makagamwe mubeere omukisa wonna we muli abatuweera ennaku enkulu zino ze tulimu ennungi muli nyeri ya Yesu Kristo mwana wa katonda omulonje.